Alhamdulillah, ma sant yalla le bima wanale ci Ahmadou Bamba ci gile way su feñu ton bakke l'islam bi dicté ko ndaw gaacé kep ku daan ligéyal diiné nasran bi reey la na far le kenné na xassal l'islam de modon sen yité Cheikh Ahmadou Bamba mo len fatu wacce
Shukran laka, shukran laka Shukran, 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 shukran Modou Bamba Shukran laka, shukran laka Shukran, 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 shukran Modou Bamba
Khamal ma yalla, khamal ma yonentam Wax ma ni jambe de jamu sangam Li tax ñu naan ko khatimu rasul Moma yengal ba ma far ci sobu leke tune neena ñu naxu du bey bu ñepp daw du lu ci sama ñu fa du rey yak na ma gustu lu jëm ci bamba masuma gis fu mu jullo kwaja
shukran laka shukran laka shukran 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 Modou Bamba shukran laka shukran laka shukran 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 Modou Bamba
mun mala fay xana ma wayla liggey ba te rek ngi at yalla mbarki da nga ya ci ma o kanam nañ na ci yow ngir ma ma jëm ca kanam mun mala fay xana ma wayla liggey ba te rek ngi at yalla mbarki da nga ya ci ma o kanam nañ na ci yow ngir ma ma jëm ca kanam So take him on an wage, wage moy ki wage gagne. Take up udal modi, domi Abdullah ye chumetini. Ahmadou Mbacke man de sant nala, yaye fe baye Mamadou Lamine Bara. Sma tike tek nyale ya. Wanango ko te taxul nga jexal ya tax may balik tir mate ken do tuma ate te bana ke bate je fe ja je fe bay sen saliwo sen mutala shukran laka shukran laka shukran 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 Modou Bamba Shukran laka, shukran laka Shukran, 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 shukran Modou Bamba Mama la fay khama ma wayla Liki bate rek ngir at yalla Mbacke da nga ya ci ma o kanam Nañ roy ci yow ngir ma ma jëm ca kanam Mama la fay khama ma wayla Liki bate rek ngir at yalla Mbacke da nga ya ci ma o kanam nañ roy ci yow ngir ma na jëm ca kanam Ahmadou Mbacke man di sant na la jaje fi baye Mamadou Lamine Bara sama digal te ñal ya ma ko leral lu ne wone nga ko ti taxul nga jexal ya tax may balik dir ma te ken dotuma ate te bana xebate
Ya jefe,
bayi sey saliwo, sey mutala
shukran laka, shukran 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 Modou Bamba shukran laka, shukran 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 Modou Bamba
Mana mala fay khana ma wayla, dikke bate rek ngir at yalla Shukran laka Thank you.